Beats Baby, Beats Baby.
Baby boo, wacha nikuite lele, sababu mimi na wewe tumechapa mileage. Yako face nisha book, window yangu page, window past, present na future, hakuna next. Kwa yangu alphabet imeng'oa letter X, siwezi main kila siku kila lia yangu just ha. Hata kama lile trip, the journey is over. This is L-O-V-E, all over now. Mindo wako siko tena on over now. Nishaweka yangu mind na heart on order. Na kuota najua uko juu, nikaribishe kwa kiota. Kipusa na fry na ponusa, naomba turuhusa ya kugusa. Mimi binafsi we natural, hakuna tena nakshi. Na kuita ni imekuwa ni traffic. Napopita unaweza stop traffic. Ni kama magic. Napo walk a dame, tamaa ku unleash, nipata at ease. Wakiniona wanasema ah, najidai. Kako nimezima, nimezirai. Napo walk talk, unajua nimeziwai. Kila time jina lako lina ring, I'm so lucky now, I'm so happy. Itabidi kidole ring, silver ama gold, hawezi mata bling. Wendo wangu diva, achana nao kujichosha, unajichosha. Maskuli bas, itabidi una relax, tusha jenga zetu pillars. Ah, napenda yako overdose, nite drug dealer mix. Usiku wata lala wakichoka, kuwa jealous. Nina weni kama bon na maro, bo na aro. Na kumita zi
folic acid kupitia yake pose. Tushaisikia love kills, honey pie, cupcake, cherry pie. So sweet hadi ana mess na sugar level, siezi choose. Kikosa kuchunga neza develop type 46 diabetes na sleep juu ya booze. It's a crazy world, ashakuwa na udem, aliruka bola tisi yake. Believe this chick, na hata jima na surrogacy. Na kutresha juwe wa understanding caring, bila kusahau ile virtue ya honesty. Kuwa kule wa hip hop Portugal player pepe. Miwasi flat, hata kama jada miwa sweet talk. Ndo mana wana catch feelings, cadence tu wachokusho na care. Siezi kukuplay, washi wengine kwangu ni hands off. Ka economic views za Adam Smith, niwe tu wangu super. We si kawa K South, but it's okay, kuna chaka yangu bamboo. Minas leta mbili za kwanza.